Back end. Prince Dooley Sykes, brother man. The goddamn. Somali. A vitamin E.
Good.
Salamudia, salamudia exi. Huku nilipo mimwe zako nipo mwepesi. Na isi duwa zako sija pokelo kwa mula. Uliomba nife nipigwa tana kombola. Usipate shida kuni like, kuni comment. Kuleta mbwembwe zako za mbunje ya neti. Usipate shida kuni follow. Baby wangu anakona na kwan follow. Nipate shida kunitagi kwenye picha zako. Zenye mafumbo mafumbo shika dabu yako. Tena nakuomba wambe rafiki zako. Wache kunitashemeji misompensi wako wewe. Yama memona kinganga, kinganga nizi atari. Oh kinganga, kinganga nizi atari. Yeti memona kinganga, kinganga nizi atari. Oh kinganga, kinganga nizi atari. Udamani yesu wangu kinganga, kinganga nizi atari.
Wanangu wa kidala jia.